skills on the track.
Oh, baby, baby. Oh, yeah.
Oh, yeah.
Amen, 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 oh, amen, 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 amen.
Bile na kusi, unajua, kupita jamani. Bile ulipyo, nikikuna, napata amani. Nakita nani wita gatara, kusingizi mororo. Azika vipi kichochoro, unanibiba. Nakupenda we unakasoro, na yonguzi nyororo. Bile kilichiza ndomboro, na unabudika ya. We unaniwiza, jamani, jamani. Sitarudi kwa shakiporo, exi shitani, shitani. We unanibiba, hey, ni jamani, jamani. Wenda na mingisha kufaga, toka zamani, zamani.
Wacha niseme, amen, 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 mola, amen.
Toka zamani, zamani.
Wacha niseme.